nafunye moto galo tikitoka obulungi bwona mwana bwasuka omwana wabalungi yepanka yankuba nobugere nawanika mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike lavu yo nyingi kanjetike neyange lusuku jirobike mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike lavu yo nyingi kanjetike neyange lusuku jirobike mbalavu yomukwano tonselanze chikambo kwa galanze semola uliropu la ulavu yenyola kamo kuloze ze tomba wana anti zaina lavu ya namani njaka la lavu njige tagwelela jipe mpululo sisi njula tuwele gale turumia balala mpaka mbuka denga tuwelela kofu nyeze tewela likirida oyingi demu masanyo lavu sikomela the way you do your things is a bintabula bobula wa mkwano neta ila kunze gwali kabalala be walula mbalavu yo mkwano kusirike nange kuwelabe nonsirike mbalavu yo mkwano kusirike nange kuwelabe nonsirike lavu yo nyingi kanjetike ne yange lusuku jirobike mbalavu yo mkwano kusirike nange kuwelabe nonsirike mbalavu yo mkwano kusirike nange kuwelabe nonsirike lavu yo nyingi kanjetike ne yange lusuku jirobike oyingide kibuga chokwagala ekyobugagga mutima wangula ebyali byazika byona zawula bokute wewo totagulula sisubira litusatulula yomeme kwagala balugera kyenkusaba kimubutefuula kasikwizi kampola mpola kwisobando nga nkukwekula omukwano gwo guyika nga kiyira kkiriza nkuwela vene yalagirwa omwana w'empigi sepanka yenga wali walwawonya okulabika lavu yo gyendisi yakukaka ekyamazima eno yo yasukka omutima gwonna wagwesooka wankuba nga kikola kye gyemayika tumakilavu nga data walayika tosuubira nyaba ebyokundeka ndi kwagala nze pakapaka kati kankwagala enkira basooka mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike lavu yo nyingi kanjetike neyange lusuku jirobike mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike mbalavu yomukwano gwosirike nange kuwelabe nonsirike lavu yo nyingi kanjetike neyange lusuku jirobike.